cha National Resistance Movement NRM mu bufunze mu district ye Mukono balopi abakulembeze baabwe eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okubulankanya ensimbi za PDM kw'ossa n'okulemererwa okutuusa obuweereza obwetaagisa mu kitundu kyabwe nga basinziira mu lukungaana olw'okunoonya akalulu Pulezidenti Museveni lw'akubye mu kisaawe eky'essomero lya St Joseph Senior Secondary School e Naggalama mu district ye Mukono bano bategeezezza nga obukiiko bwa PDM bwe bwalondebwa mu ngeri ey'amankwetu olw'ensimbi bwe zituuka ne balyoka bazeegabanya abantu abateekeddwa okuzifuna ne basabaako wadde omunwe gw'ennusu gwe bafuna.
Sabo President, mu ggombolola yaffe ey'empata tulinayo ssaabakubiriza owa PDM naye ssente ezo bazezza ngaboka bakola ebibiina ebyabwe ne beewa obukulembeze obwa chairman obwabwe mu bukiiko obw'enjawulo. Ssebo w'ekitiibwa, ssente olulinnya ku akawunti weeziri ne bazeddiza ne bakulaakulanya ensawo zaabwe ne bakulaakulanya amaka gaabwe nga munnansi owe Uganda asigadde abonaabona.
Era Pulezidenti Museveni asinziddewo ono n'alabula nga bagenda okusisinkana akulira enteekateeka ya PDM Dennis Galawuzi agende mu kitundu kino okunoonyereza singa kinaazuulwa nti mwalimu ebirumira bonna abajja kukwatibwa era bakangavvulwe ku nsonga eno bw'ati n'ategeeza nti abantu basaanye babeere bagumu ng'asula ku ttaka kubanga ensonga agiriko.
I can see you need to take more interest in the leaders you elect because one of the people there said that they're on double car. Meaning, like in the case of the SACO, one of the parish, SACO Yomurika, they didn't call a general meeting because this is easy to check. Who elected the SACO leaders? Was a general meeting called? We are going to check that.
Wabula era Pulezidenti Museveni asinzidde wano n'asuubiza ab'emikono nga bagenda okubakolera enguudo eziyita ebweru wa Mukono okendeeza ku kalipagano k'ebidduka akakosa ennyo ekitundu kino ebyenfuna ne bitatambula bulungi.
Kati oluguudo chairman wayogedde ekyo kiroto kyaffe ayogedde oluguudo olunaava awantu ne lugenda ziroowe enguudo ezo ziri mu ntegeka kubanga twetaaga enguudo avoid Kampala. What do you call avoid in Uganda? Enguto is second kuita Kampala. Kwangu omujizo gwe motoko guli Kampala. Cheta gwe motoko cheta gwe enguto che motoko zimuzi ke ebwero wa Kampala. Twakola oluguzo lwa Northern Bypass. Tunoza anti Kampala egenda kubera eri ku south. Yuru Mutoro, nekati Kampala ya itao Northern Bypass is now Central Bypass. It is no longer Northern. Norweche ngudezo ngudo kubwa Mukono ziteyo ngase seteno munda ugeenda na Mugongo ugeenda